Genius Records.
Chanuka ki injili makinika kineno revival set off take off Mungu yu mwema na Yesu ndiye njia hallelujah get up step up baba mtakatifu ainuliwe milele champions step on rock on apewe sifa simba wa Yuda itikia mwito beba msalaba usaidizi wako unatoka kwake Mungu ainuliwe na kushangiliwa Mwenyezi Mungu tumsifu neno lake alitasimama litaendelea bila shaka Mungu yu mwema namba moja mfalme mkupokea sifa This is the time for revival No backsliding take a step we grooving This is the time for revival Keep on praying take a step we grooving This is the time for revival No backsliding take a step we grooving This is the time for revival Keep on praying take a step we grooving Furaha kwake Mungu Jinsi livyo, Yesu ndiye njia peke yake Raha na burudani, baraka tele Tujibambe kwa neno la Yesu Washindi wa Kristo, simama imara Mungu baba atupiganie Piga magoti chini, mkono inua Sema na baba maombi anajibu Itikia mwito, beba msalaba Usaidizi wako unatoka kwake Mungu Ainuliwe na kushangiliwa Mwenyezi Mungu tumsifu Mama litaendelea bila shaka Mungu yu mwema Namba moja mfalme mkupokea sifa This is the time for revival No backsliding, take a step we grooving This is the time for revival Keep on praying, take a step we grooving This is the time for revival No backsliding, take a step we grooving This is the time for revival Keep on praying, take a step we grooving Ini revival, tumwabudu Ini revival, tumsifu For revival, no backsliding, take a step we grooving. This is the time for revival. Keep on praying, take a step we grooving. This is the time for revival. No backsliding, take a step we grooving. This is the time for revival. Keep on praying, take a step we grooving. No backsliding, take a step we grooving. Keep on praying, take a step we grooving.
Genius Records.